But you're the only one in Umba. Billy, I am strong. Sichana siwe ziku yumba. Na mwendo wangu pole pole. Sibati shita mana pokwenda. Yabu kupata kuna fole. Ila akana jakushinda. Acha majaribu ya wechangwa. Siyo kopi mingamia. Mana najua na popenda. Ndoto yangu itatimia. And I still stand strong. Paka ndoto zangu zitimia. I will never be the same. Nataka kumfano kwa dunia.
Chozi jasho yatatoka, nitajizuia kudondoka. Nia yangu haitotoka, hata siku nikichoka. Acha majaribu yawe jangwa, siogopi ningamia. Maana najua napokwenda, na ndoto yangu itatimia.
Msichana najiheshimu, na utunza utu wangu.
Picha kamili, mini ile picha ya kuyamini. Picha ya msichana kipigana neza kuwa nini. Anakuwa kama mimi. Mindo yule nilotoka A-City chochote sina. Leo Tanzania inanijua na jina. Icon kabisa, binti mwenye future. Bright as ever, napigana kilo kicha kuandika historia. I was here, nilipita, sotu nilipita. Nimepata kile nachotaka. Na unaweza pata kile unachotaka. I have a dream, bigger than Martin Luther King. Na amini kwa kwa queen, kwa pamoja tuwe team ya ushindi.
Anajitambua, anajiamini, ana ndoto kubwa. Dadahood, msichana initiated, nasimama imara. Hey, msichana onyesha uwezo wako.
Msichana mwenye ndoto ni moto.
Imara tu, nasimama imara.
A girl with a dream,
nasimama imara.